Yo, kama we ni mchizi ma games na play. I'm so NY na ka EA. Mjuni I'm breeding uka LA. Masai na madunga ma Merrill. Da kutoka SA, aliluzi yanga maka LA. Don't bother, hino kardinali, nite Don Munga, huzu mini nani. Karano nilimtukana na nikaturukana, nilimbongesha kilami. Munga na wakana, mwizi ya likagwa, burundani burudani. Mdodo msichana, hana Montana, kwanja na mira. Niliacha kuzifanya, hizo matawa, majaba na mira. Choma boza, munga mamchicha, ati wako niichi, wachayo na jificha. Nimetoka moroto kwa jibika, ata kukinyesha mupayi ya mtuni ya makriba. Bala, baba, umeshiba. Na ujue misle usama, usoyenda kuiba. Sanseo alikuja na Mazda, idha fulani, nikikunywa chwada. Za ovyo tu kuni hada, atijuya handa, sikutalala mada. Saizo niko madawa maduya, mtadu what? Vitu wanadutu na buu, wanabuya, wanaguaya. Still I'm living my dream, nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa bana unazima. Kama siku chote mami, risto za freerider kuna. Nani ni nani? Nwa kardinali ririma. Metoka mroto tena kusekia ifenta mjuni ya tema. Metoka mroto tena nkingia keja njungu inatepa. Metoka mroto tena kusekia ifenta mjuni ya tema. Metoka mroto tena nkingia keja njungu inatepa.
Alitaka ningiwe marungu, wapi join formally wanyungu. Tulimchungu ch, nugu tulimonya 18 kiu mungu mungu. Mkate katwe nusu nusu, bizle jitu kiwa mina wuzu. Na nikuliza tu, bibi ya corona inatusu. Atupoza takani kwa picha, na tudoz masasi upitisha. On toes joa mwezi tupita, na mekimi ya mwezi lilisha. Slave design ya lupita, 12 years indaju ya kuiva. Bezu sikamka umepika, uneza rudi Jack Desbila. Sijamanch tangu late match, siyezi fight ya system corrupt. Na usifaska uwezi spa, nchi zingine pia woni mra. Nyako uli mtuwa kwa ba, malifisa nlianwa reserve. Na coast uko na gun, haimanishi wingi around kusnatch. Kuna time likuwa kwa crowd, na kuna time ligeuzwa Steven. RIP my partner in crime, alikuwa stoned to death mtaju ya wizi. Senko exile pandiwe, on the road to mtini. RIP my partner in crime, alikuwa stoned to death mtaju ya wizi.
Still I'm living my dream, nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa bana unazima. Kama siku chote mami, risto za freerider kuna. Nani ni nani, nuwa kardinali ririma. Metoka mroto tena kusekia ifenta mjuni ya tema. Metoka mroto tena nkingia keja njungu inatepa. Metoka mroto tena kusekia ifenta mjuni ya tema. Metoka mroto tena nkingia keja njungu inatepa.
Yo, nimetoka keja tena. Back in the streets, ducking police, nitakuwa mteja tena. Chini matik, Patek Philips, jui ningeongeze ambwenya. Uyo mtoto uscream, ya upenda istik, but ye wakashai kusema. Bitch, umerudi cyber tena, mi dosh na siwa sidesa tena. Bro, bro, asha ingia chamber, cheki hizo sidesa pienga. Pull up kondai na ndenga, bitch, dunga yu mpesa tena. Yo, nini na rhyme na era, oh, misi wezi smile na hera. Ukitaka unapewa sahi, tukitoka ni best stylings. Atuzozi na sasa ID, Eastlands, they know me, I say it for it. Nina mbogi, just me and my G's. Jaza pori, jumiu wanga biz. Slowly, slowly, I go on my knees. You fuck with my homie, you fuck it with me. For real. Mi wanga lyrical, nina ndenga, I had to leave it home. New iPhone to write my lyrics on. Chwadi bugizi, jaba digital. Macho ni indigo. Drama ni mingi jo. Mamblei na leave me alone. Hashtag easy, oh.
Still I'm living my dream, nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa bana unazima. Kama siku chote mami, risto za freerider kuna.
Nani ni nani,
nuwa kardinali ririma. Metoka mroto tena kusekia ifenta mjuni ya tema. Metoka mroto tena nkingia keja njungu inatepa. Metoka mroto tena kusekia ifenta mjuni ya tema. Metoka mroto tena nkingia keja njungu inatepa.